Baraza la usalama limekutana leo kujadili amani na usalama barani Afrika, ambapo mkutano huo umejikita katika hali kwenye ukanda wa Afrika Magharibi. Akilihutubia baraza hilo, mratibu mkuu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa, Stephen O'Brien, amesema licha ya juhudi za jumuiya ya kimataifa za kukabiliana na machafuko katika ukanda huo, hususan katika bonde la Ziwa Chad, bado kuna mengi ya kufanya ili kurejesha utulivu. Amesema machafuko yanayosababishwa na kundi la kigaidi la Boko Haram yanaendelea kuathiri maelfu ya watu, hususan watoto ambao wanakabiliwa na utapiamlo, akitolea mfano katika jimbo la Borno nchini Nigeria, ambapo zaidi ya watoto 300 wana unyafuzi. Licha ya kadhia hizo, O'Brien amesema,
"Despite these worrying trends, there is hope that 2017 will yet prove to be a turning point for the people affected by this crisis. As the nature of the conflict is changing, and more areas are coming under government control, now is the time to act decisively to expand humanitarian assistance and protection, as well as basic services, and thus lay the groundwork for early recovery and reconstruction."